Hello.
As you know, I'm a
Kamata, 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 Pata, Chili, Kapa, Kanyaga, 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 Hapa, Kali, Kapa, Lewa, Kona, 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 Gomarina, Beng, Tunaba, Wai, Pada, Boda, Bodo, Suyo, Kachelewa, Nekuba, Everybody now, Binda, Mugongo now. It's a party time now. Can you show me what you got? Everybody now. Spin the mukongo now. It's a party time now. Can you show me what you got? Kime nuka kilaba. Watu wanajimwaga. Kime nuka kilaba. Cheza kwa kujirapas. Yeah, luka kikomando. Hey, bebe ananado. Yeah, kime nuka kilaba. Yeah, cheza kwa kujirapas.
Mi simu, chezo simu kanya gemwenzio. Watoto wa ilala kino, ukunga buguluni mbaka mbezi. Pani kitu gani, kupati mbaka moni kuna shida gani? Pani kitu gani, kupati mbaka moni kuna shida gani?
Jino wanama,
cheza kisha, cheza kisha, cheza kisha, cheza kisha. Pinda mugongo now, it's a party time now. Can you show me what you got? Everybody now. Spin the mugongo now. It's a body time now. Can you show me what you got?
Kime nuka kilaba. Watu wanajimwaga. Kime nuka kilaba. Cheza kwa kujina pass. Yeah, ruka kikomando. Hey, bebe ananado. Yeah, kime nuka kilaba. Yeah, cheza kwa kujina pass. Kime nuka kilaba.